denhousenambia.com.
Ooh, what a vibe. Cinemax Touch.
Hey, hey. Ni muzukuru Hash Empire. Na neo ambuya Mr. Kikunda tena.
Chihuta ni mwe wangu mbone zose. Unari hivi mwani pasa vose. Manita lista mundowa zose. Oh, what can I say? Sini kana sometimes imarula. Koma ni mwe muma kontorula. Sometimes imarira. Time tena sekerira. Sometimes ni mawana monga mwani siyaneka. Time la voice ya nuna vela ya beka. Usalire mwana wanga.
Usalire mwana wanga.
Tutoza mwana wanga.
Tutoza tutoza.
Puja mwana wanga. Ingeniriko.
Usalire. Usakutike. Usawawe.
Another. Wacha kuseni nipiti samo na peni. Vintu nipita movili bita ageni. Maybe nizipae, mavuto ni yatawe. Kozi sivi yenda kwa timwana alingale. But I still have faith one day to shine. Kwa manchosa ni kutali. Mwapu shinga miala kunise kulila njila. Muni pasa strength mwananga osalila. Paja vikalimba chikwati cha suzia. Njito ya suzia, vinyake vasuzia. Don't you worry, don't you cry. Keep on praying, keep on trying. Bulong sama gona, mavuto tipitamo. Liose ama ona, yeah.
Chihuta ni mwe wangu mbone zose. Unari hivi mwani pasa vose. Mwani dalista mwanto wazose. Oh, what can I say?
Sini kana sometimes imarula. Koma dimwe muma kontorula. Sometimes imarira. Time tena sekerira. Sometimes nima wana monga mwani siyaneka. Time la voice ya nuna vela ya beka.
Usalire mwana wanga.
Usalire mwana wanga.
Toza mwana wanga.
Toza toza.
Puja mwana wanga.
Ingeniriko.
Usalire. Usakutike. Usawale. Ingeniriko.
Mweo wazukuru mweo kafika pontina. Maganizo ya kupakira teti. Ungaone monga murungu wa kusula lo wakulu. Komangadwa chita mediteti bino kwino wangaziki kapaweka. Ungangwe no kuvwa mau ya chitimbikiso. Kuto osaleka ya I never give up. Chiuta wanina wenye ngozo swanga kulekelela cha. So pala vasuzi ya sukuru. Umulomba waga upeninge vumkumba. Ndiye mwenecho wa vyose. So chisi singalizavuta sukuru. Wadani tiala fansi, mupempe na kufase.
Unani hivi mwani pasa vose. Mwani dalista mwanto wazose.
Oh, what can I say? Sini kana sometimes imarula. Koma dimwe muma kontorula. Sometimes imarira. Time tena sekerira. Sometimes nima wana monga mwani siyaneka. Time la voice ya nuna vela ya beka.
Usalire mwana wanga.
Usalire mwana wanga.
Tutoza mwana wanga.
Tutoza tutoza.
Puja mwana wanga.
Ingeniriko. Usalire. Usakutike. Usawale. Ingeniriko.
What a vibe. Cinemax Touch.
Download music at denhousenambia.com.